kaliyada jibaaxay taxanka qodax la saxtay gudkayga libax kareemay markaan gooyaha jaleeco adoon gaarabkayga joogin gutaaya maxay isaaqtay ilaan samirka ma gaboodin hadaada ka geeriyoonayn ilaan samirka ma gaboodin hadaada ka geeriyoonayn gugeenu waka samade aroos layno gingamiga maxaa godob lay xambaarshay gartayda anoon u sheegan anoon gaar daraysa naadmiga maxaa godoblay xambaarshay ilaan samir kama gaboodin adaka geeriyoonayn ilaan samir kama gaboodin adaka geeriyoonayn bugeni waa ka samade aroos layno gangamiye ugeni waka samade gaxti nafsayno malni
Hawa wa mahaku